来来来来哦，来来来来，呀啦呀啦啦，啦一啦一啦啦，一啦啦，得姑娘嘞，嗯啊，一啦啦，我那个来来啦啦，来来啦啦，来来啦啦，拜拜巴拉玛，拜巴拉玛。Bye Barama, Bye Barama, Inna la, Belayar de, mana lolo tembala de, dutai de, dutai de, lolo cekosi la, despite kene kene gam, kiko net limo ko feke, mana mingi sol baka bun baka baka bu guru. Baha mom la sol genné négam amul ben karaw bu wéx muy dox ba ci digi mandi ni ko ci mom maulana mom makha mom daj depp gi mu taxaw mu né lay lay la la lay lay la 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 ilaha illallah illallah mu dégg ci bir ñax yi mu dégg ci bir ñax yi lu né ko Inna la mané bu bay waxé né lay lay la la ho lay lay la la ho lay lay la la lay lay la la lay lay la 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 mu dégg ci bir ñax yi lu né ko Inna la ndeke mune ndeke likoy aw ñaari ponkalu bukki la comme bukki nak man ta wax ndax wax waxut ci mom motax bukki nako Inna la motax maneko xam nga bay du sama maram la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah allah 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 la ilaha illallah la illallah la ilaha illallah man lulu la khairu la ilaha illallah man sayyidu batina la ilaha